wabaphambili ngathi ke nyukela amahlamba yandisile imizami yandiphindaphinda netheba lami seliyandiphelela.
Futanga zikyo banjani mhlawumbe